Zabbuli ya chikumi mwana mwebili. Nkabira mukama neddoboozi lyange negayirira mukama. Nfuka mu maaso ge ebinneemulugunyisizza, ndaga mu maaso ge ebinnakuwazizza. Omwoyo gwange bwe gwazirika mu nda yange, gwe wamanya ekkubo lyange. Mu kkubo lye ntambuliramu bankwekeddemu omutego. Mutunule ku mukono gwange ogwa ddyo mulabe, kubanga tewali muntu ammanyi. Ekiddukiro kimbuze, tewali muntu ayagala emmeeme yange. Nakukoowoola gwe, ayi Mukama, nayogera nti, gw'oli kiddukiro kyange, omugabo gwange mu nsi ey'abalamu. Owulira okukaaba kwange, kubanga njeezebwa nnyo, omponye eri abo abanjigganya, kubanga bansinga amaanyi. Oggyeemu emmeeme yange mu kkomera, neebazanga erinnya lyo. Abatuukirivu balinneetooloola, kubanga olinkolera eby'ekisa ekingi.